shankysupplier.com. Bosh, hama jita tu shepe sulwe, heba fanangan. Hausa tu shepe sulo dux, asoblana sanje ba fana yo. Hama mem kulu majita, ansambe tu shewa, ananti wa kuketana. Bosh, hey albena saba, seven, hama kapelo. Tena usije peke yako, mwambie na mwenzako aje, usiweze kivyako, ushike bega umpendaye. Usije peke yako, mwambie na mwenzako aje, usiruke kivyako, ushike bega umpendaye. Tucheze bumkuba, hey, tikisa kichwa we bumkuba, na kama upoba turuke bumkuba, tikisa kichwa we bumkuba, na kama upoba tucheze bumkuba. Tikisa kichwa, we bumkuba, na kama upoba. Hey, we got tena. Wenyani na luka, mina pita kila mta. Wenyani na luka, mina funga kila mta. Na bungu kama china, na kupiga yetri. Na bungu kama china, na kupiga yakcheni. Kukema ndugi kicha, we kama unatoa toa. Nani kasimata, tupake dawa madoa. Kukema ndugi kicha, we kama unatoa toa. Nani kasimata, tupake dawa madoa. Mudu musiche sembari, zungusha kama matulivu. Ugali kachumbari na mchinja kuku kishingu. Usicheze mbali zungusha kama tulivu. Ugali kachumbari na mchinja kuku kishingu.
Chunky supplier, hey supplier, hey.
Weka tena usije peke yako, mwambie na mwenzako aje, usiweze kivyako, ushike bega umpendaye. Usije peke yako, mwambie na mwenzako aje, usiruke kivyako, mshike bega umpendaye. Tucheze bumkuba, tikisa kichwa, hey, we bumkuba, na kama upoba turuke bumkuba. Tikisa kichwa, we bumkuba, na kama upoba tucheze bumkuba. Tena tikisa kichwa, tena we bumkuba, tena na kama upoba. Tuyafunike makapelo sasa, hai cha cha, hai. Weka mwamba, DJ wa leo nani? Haipige ngoma ya kuke gari moshi. Ikizima tena piga star tano. Tunataka shisha, wanataka shisha. Shisha, wanataka shisha. Tunataka shisha, wanataka shisha. Everybody, shisha, wanataka
hello. Halo dinawe, ha seven, hama kapelo hamle deposis.
Mingu miwele juu, tunachesa kibumbare. Mingu miwele juu, tunaluka kibumbare. Wechesa kibumbare, twende kibumbare. Weluka kibumbare, twende kibumbare. Wechesa kibumbare, twende akibumbare. Weluka kibumbare, twende akibumbare. Hey, kabaisa, michiremba. Watoto wabo msichani kati ya kisimajo, hey. Watoto wa Tibiti Tabata, watoto wa Tandale, watoto wa Mbagala, watoto wa Mbezi Mbaga Kimara, watoto wa Mikwani, watoto wa Dar es Salaam, watoto wa Kigamboni, watoto wa Ilala, watoto wa Temeke, watoto wa Kinondoni, hamle deposit.